nokuchikuza bakinyozi ne batakisala yabira ku museeka gu yeyakireka nese balina masolopo agamanyi g'ekirevu basajja bannange mbasabye mukuzeebirevu wasona wasamakaka nga tolina kirevu twala mwana wange omusajja bamulabira kuki birevu basajja bannange tukuze birevu sesubiddwa bingirwa birevu abakase bapita mutoolwa birevu bamulabira kuki birevu basajja bannange
omusajja kyekyebrei yebirevu atanakifuna oba bulakarevu okyasuwa bingi okyamirwa bingi santa maria songa yakirevu omusajja kabezo wekirevu teyekoya newasala kyano onga jofure lutaya afuna bibebi kiraza irini ne aya ani amanyi seera wabyo wegifaya
kamiliyoni titokuza mulevu edikeza obonyabonya omulevu gulabika omutujukuza ku mulevu kapabijjeko kalina omulevu kagusalirira tekagala mulevu wemosikani kitokuza kirevu nange eriripazo ngenda kuza ekirevu omusajja bamulabira kuki
birevu
basajja bannange tukuze
birevu
sesubiddwa bingirwa
birevu
abakase bapita mutoolwa
birevu
bamulabira kuki
birevu
tujikubye yabirevu ogende tubikute webibula tujja bigula omutujogera binonya
Mad Enombi Moscan Production.